Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waale moɗo, eɗen gone bete alkamisare noga e jeena lewru février hitande 2024, yamde jeena yettaki Gumbu e dilli le laamu naara. Ousmane Niale Bullo kabaruji ɗo gagni kantete ɓoggi jande to ɓuri himɓe 1,333,000 ɗiɗon kasindini faabede banggal ñammari le hitande 2024 ngal ƴewtal hollitama keñal ley batu sappo e jeenoɓo commissariat à la sécurité alimentaire. Fête de synergie d' action pour le Mali ɗon sam darti laamu hakkundeji civil 1 yimɓe maɓɓe he gaɗi batu dow kabaru muɗum cagde yontere ƴaɓɓine nde. Hollude sukaɓe hannden film ŋaji Mali kiɗɗi ana e fandaji festival Agna. Hollugol ɗi théâtreuji waɗi ley fuɗɗode ngal festival. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi mbiyata ko bisimilla mono heeɗa tijo tamani. Ko ɓuri million goto neɗɗo himɓe ko ɓuri million goto neɗɗo heɓi faaba muya banggal nguure le hitande 2023 tawende joni le hitande 2024 nde. Ko ɓuri million goto e ɗiɗon ɓiɓɓe adama en kasindini wallede ko yaawi banggal nguure. Ɗum yo ƴewtal ngal commissariat à la sécurité alimentaire waɗi. Ɓe kolliti ɗum le batu sappo e jeenoɓo fedde humninde yuɓɓinde golleji maɓɓe e jokkingol heƴoji e politikaku. Humniɓe golle muɗum darti faaba muya walliroɓe golle e jawdi faɓ idore den fam andi ko jiddata mayga hebini en do faccitango Ali Cisse.
Lewi ministre commissaire kumani do wadde imadaraji bangal nyamala le lede amendi imadaraji mabbe le hitan 2023 ana bunna bernde le ko buri yimbe le million goto uinay teme didi chapan nay jeegom kasindinbe e balla bangal ngure. Be kebi daranade ko buri million goto uinay temdere sappo e go'o dum sadda mudum ana wara miliariji chapan tati e jeddi sefa redwan ak mohammed ali kany woni ministre ardido golleji majjum farati ɗeɗe fuu walaali leydi amen ndi won yimɓel gomɓe to kasindinɓe e mballa ɓe yolbere nawde waawi hewtaade le wakkatiji ngaroɗi. So ɓe paabaka won e maɓɓe jaati ɓe heyɗere nawde waawi hewtaade le hitan 2024 heeƴo kanɗo daranaade yimɓelle tampuɓe le leydi amen ndi holiti wiide ana jondori heɓude milliardiji noga e joyi sefa adadu jawdi ndi yaari caggal sa'a fundi e rowande. Immadaraji mawɗi goɗɗi ɗu ana wondi jokkitede to yalla yimɓe ko ɓuri million goto kasindinɓe ana heɓa faaɓede hitande hikka ɓuri fuu wakkati korkano noon holitiri wiide ministre o. Hitande hikka won ɗati goɗɗi kasen ɗimi itti faami paabo malinkoɓe banggal ñamri faano golle o woni daranade le temedere fuu capan joyi coggu ngureji ngaroji fa hokke galleji temeɗe jeegom bamako ɗo. Gollal ngal min gara min fuɗɗa ɗum yontere arandere lewru korka ardiɗo feddeneɓe noddi ta système d'alerte précoce woni sap holiti wiide yimɓelle kasindinɓe e mballa no yaawiri banggal ñamalla le hitande 2023-2024 ɓeydike ɓurde rowande kadjali koyta kañum woni ardiɗo fedde sapnde.
Campagne
hitande 2022-2023 o ɓurno moƴƴude sanni ɓurde campagne hitande 2023-2024. Hitande hikka yimɓelle paabeteɓe ana heewi sanni ɓurde rowande mballa banggal ñamalaji goɗɗi ɗi ka laamukoɓe jeyi daranade ɗum. Micintinde tan wiide nokkule gonɗe e rafindenagu hono sahal faya to wuddu leydi amen ndi yo nokkule to rafi ngure satti sanne.
Andon wiide tan ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓde dow bembe ande ɗe dow hella amen Facebook kañe compte X. Yimɓe capantaton e go'o keddi sappo mbarmi yogaɓe e ɓe mbarmi ana nawni sanne. Ɗum woni ƴewtal ley kasara lawol ngaɗɗo talatare noga e jeɗɗi lewru février ndu. O masiɓe waɗi hakkunde sigaso e buguni bange guindi kumantu ministére humninde yawara gonɗini o kabaru anni ko kalifa gota heɓani en. Ley communiqué goto e ministére humninde yawara holi tivide yeɗum kar pewɗunoɗo yaade Burkina woni camuɗo ley pont wattundu ƴaɓɓotono maayo bakoy ley o kar himɓe Mali e leyɗe goɗɗe lefol ngol ana gonno e muɗon. E wi ministére humninde yawara nde kar o ƴiwino keñeba ana fewtuno yaade Burkina. Communiqué o holli tivide ko sabimbini o masiba yo saabe donnowo o ronkini moɓel ngel. Ministére humninde yawara nde waltini hakkillaji wiide yimɓe barmuɓe ana gondi e daranede eɓe darta e donnoɓe mobilaji gattana koye mabben hakkilo mbaylata guuji mabben yalla anandena himbe ministere humuninde yawarande anandarta jomben compagnie de transport ngaji teddina sari haji lawi yalla yonkiji anandeno o kasara wadi tiagal ngadnodo altinere sappo e jena lewru fevrier ndu le on ko yata himbe sappo e njoyon wonbe yonkiji mabben keddi hen debbe e jegon woni barmube tiagal ko car goto e camion goto gompondiri hakkunde kesse dugu e wa le region 100 Fed de synergie d'action pour le Mali wonno sam jodege botu tagide yontere yabbinende fa darta lam hakkundeje o lamire civil en e wi mabbe lam hakkundeje gonda handen o ronki wadde woteji mbiyanodi ngaden noga e nay lewru fevrier ndu al hasan abba gondo e de fedde hakkilo mudon lam hakkundeje civil en wadan fa mali wada ko hani wadede ko buri hasindinede fa bidire den fam anni ko fatumata ko jibine ndu faccata lisise
wartugol amem e laamu civil em wana hunde newinde sabi fay hunde wala to ko min tayki ko wondi gollede bangal mudum wattu fuso laamu hakkundeje o sarti mudum badi ke timmude e ngadam kulleji jabbitidi e juude amem mine hande wartire leedi ndi e lewi sariya yu hunde kande ardinere yalla kalan ko be ngorbe fa subbebe ana heba fewtude e golle ko dooma do mudum ko do woni wartirde leendi e mangal mudum fu e lewi mu em dum ne wawa hebude lawol feyi tiagal armée o kanko kando daranade dum e hoore le nyaloma hande o nayorke bangal golleji politique
hollugol film ngaji malikiɗi ana e golleji festival agna lise ngaji ɗiɗi e deyandeji ɗiɗi en gendi woni bisimindi o golle fanda muɗum e wi huncembeɗe ɗo hoore yo hollude théâtreji malikiɗi fa sukaɓe handen anda cinéma meɗen anni ko nelaɗo amen kertaɗo yaade kulikora juliette kulibaly heɓini ndu faccitan ali sisse
Lise Mamadou Mabendi kulikoro do film mabbe arande o yaltinte odo film nodirtedo Gimba hala ande bangal fina tawale leedi amendi hala mudum halta e juude kanko sanata trawoli goto e ngado film ngaji dun latto sababu e juude mabbe kambe e yimbel ngarobe yewde dido film ngaji jodo hala jabbo hakkunde mabbe yibbe fami kolla yimbe ko mi ngatta hodo woni e ko mi ngatta ko yalla e ben jiya yimbel ngado be cinema leedi amendi hakke film ngaji joyi fa jeegom min garta famin jiltina li hen film ngaji jiltinte di du jande mawde ana hen jokolbe gombe le on do lise ka holiti kuyal mu em sanne fewde e film ngaji din e jikin jike labo wiide dum waram jikitaade yalla fina tawale leedi amenti an heba yerude min ka film o wili kam ameri ngendi kan e suka mudum hala mudum o halta do fina tawa amen film o laamu chattudo hala mudum o halata min ka ko paam hem ni woni satere moddena leedi fu so a ardo ara hani tiddinde hakkeji bi adama mi cintinde tan wiide golleji kawrtal festival mo be noddirta agna o waram fuddude aljumaare go'o lewru mars hitan 2024 don ko juliette kulibaly hebani studio tamani ode kulikoro
kawrtal pawingal do sakade basiji wadi talatar jabbenede do noga e jeddi lewru fevrier ndu to dominato sukabe jokolbe kany e bale kewde kawri e obatu halaji mabbe ana pawino do no jam hebirte e hono basiji cakkirte fu buri do gerol hakkunde Mali e Burkina darani do golle yo ONG ada don agence de développement autrichienne
sijo tamani yo projet fondation Hirondel do Mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
leydi meɗe Mali ndi ley mbowka himɓe ana jayra rewɓe hamili en ɗum waɗan faɓe jalɗi maɓɓe pirito ɓe jalta e ñilɓinare ley o wattu mo tawete hakkille maɓɓe fuu ko bewi ka noon ana tiɗi faɓe jaɓa wiide ɓe gon e hamilako anni ko fatiyatara heɓini en dow heldo min noddirta zoum sir kadija yo misalu non o hamili teddudo ka o wiyan hunde fu wala e makko sini a wiimo inna funeɓe o wiyete tammaso ndiyam o heɓiri reedude belɗo hoore samba kañum ñangan jaati ya fuu omo ñirɓini yeeso makko na du omo ɓalini omo lanini du notade o wiyede mi yiɗa ɗum de homo wimami debereedu selam min ka ɗi jaabuji onotto dow kabaru makko ka noon hannden wo rewɓe kolloɓe koye muɓɓen yaage fuu ngala yeeso nawli ko wuuri saro a yiya ana nanga keeci muɗon ana waɗa alambinako hono tutowo ana tuttadu gereji fu yogabe heban foto ngaji jati ana kolla do bembe andede kulata njagatako fa kolla ko suko mun woni don ana wada sanne wattu gon en joni o ay bandiraabe rewbe pati njiggitonna holude hamila ko mudon yo golle kadaado le fina tawaji e al adaji men yogaji Sakirab do kadude kabaruji di ka andondi fodo mba hebude de sini on noddi numero via mo 37321 holtinde wiide do kabaruji ti jotamani fodo mba hebude application ti jotamani mo bawdon pamude do play store ka kedde herado e sedde yutri cellande waran jukkininde wassalam bofi nadu yebare sawru golle mali dun wonno sisili yewtere cellande handan le juri doktoro di nadu le clinic ngaji di fu golleji don di golleji anangada le leedi malindi himbe be torra mudun hewti anambaawi latade lojabe na torra mudun anawawi heddade mubbe ne sini ciawra hagasa yokabe jati yunkiji mubbe ana keddo hen ko buri hewde fu medecin infirmier en fayota de sage femme en chapete fedendo aniko musa male hebin endo de yewtere cellande facetango mamudu samasiku esita sidiwe.
Buranda musakti wadare yu liluptal mwoto goto bomoko. Debo goto pe nifa desarti. Yebari golo be latike sababu tachugul jungu goto chukalilingil. Inirado odo suka o li mbu yunki jabi sedadi. Yumaku kasara muhibi piiko o na hawino jati hadede.
Uwe yoro joshige.
Kango o fitono o nuku. Watifu wana gwala tuko yata eri ngaji kewdi. Le on wati goto o hibi nyawu. Njungu mako nayu fayoti sunalangwa tache. Yusami mbini kweli mako fu tachama. Yunatiki huni. Ko heddi hakil dan sanne
franchement ça me touche
ibrahim dun neddo jodi do gaw yidi e bopiji doktora pikiri mo wada ka do haniri larke sababu hello e le ngurdam mako
mi mi neddo goto mo torra hewti le nyawnaago do nati ke sabe jati mi nati neddo lojaado sabe no hetinga torraje yogaaji ndi gurnganna sabe nyol man hannen golleji kewd antun mi wa wadda dun sabe mi lojaado non
handicap une peut pas les avoir
yimbe le yogaabe to segu san e to minya mi hala torraje debi kibi e le chuli doktoro
usiglo ndo ko borela
ben yebi sanne nawa ben ko he doktoro men wala yimbe lati be sanne sabe fesa doktoro ran yoga mebbe nyida jar jabbade manon wodiri ben haani antude sariyaaji ko yarte golal doktora ko libiru ngaji yogaaji attend doktoro do wala tun
ama bolo fola
fede demtal doktoro en fala mudum yo funcande hore no fewiri golle mabbe o den hono fuf nedo haani waddi soni torraji mabbe yottigema e wi horajo fedende professeur al-qadri jara wajibi doktoro fuf nata e fedende den godo fuf na wawi witade
horebe doktorabe an wat tongede to ministere humne kabaru challan ciagan so o yamiri sarotobe leednin tongabe wat fuso torra matama hakko neddo nyawntedo kay e doktoro ene wat tongude nukku nodirtedo ordre de medecin ciagan yamirore sarotobe ben so dum wadama ne fede nodirten ordre de medecin an wat jukkude o doktoro fatade bonude golle makko
horojo ngal do dental doktoro en holti wiide yobugol joddi torrabe be ona fi kam doktoro be hanni hinnare dum o beedi wiide jukkunguji nay ngudi bangal bupiji le golle ningugul dalugul itugul le golle wattu wattu de fe latari doktoro bay le gollira godde cellal
watti fuso jukngoji pamama fete e doktoro goto dum waawa yehude ciagan horebe mebbe sa beewngo yamirta jomu tonge ma jomu gollal mudum bonne ciagan yamro laamu saratodo sabe huune fuku natto sabe hewtinde civil kay e doktoro hala mudum wala ko yaafi sabe saratobe an waafide dabireji honan o doktoro tongirte jaati fa yottaade jomu hiite
ismaeil yoro diku horejo juris en mali holti wide noddude doktoro yaso saria la tonga jati le sariaji malidi
chaque fois que je dois
watti fuso metti nata ko nadda ka e doktoro an han antude jati o doktoro toñima ni gollal mudun sabe feeku naari bangal sariaji o doktoro jukkaado doktoro to gollata ton hore mudun lamdete tofon ante yalla gollam ko mojjima mojja gaddudo wawa yode ciaggan hore me ko noddirta ordre de medecin sa menen jati me wa immade me jukka doktoro suni walani modal lugan goji bangé ne fedde fami heba hakika o doktoro an hande jukkede ciaggan so hebi kabaruji selludi li on watti goto men sarato men wa fide dabireji so te jom ana hani noddede yeso lamu hana noddede yeso lamu
le coupable ou bien n'est pas coupable
so bupiji so alhali bupiji doktoro en galleji kewdi kay kolli alla kala torra ngada di do mabbe be dari dun bibe leedi mali nanguito sifa gole le serviceji chudi doktoro